ngumhlaba omdala ongajwayelekilona esiphila kuona. Ngakolunye uhlangothi ungaba nenhliziyo elangazela uNkulunkulu, ngakolunye futhi uhlangothi kube nobubo obuningi obukuzungezile nokungabikho kobulungiswa okwenza umangalo uyibuze uyiphendule. Angikubengelele, ngiphinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh. NginguSibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Kuyinto enhle ukuba nenhliziyo elangazelele uNkulunkulu, eshisekele ukuba naye, evuka njalo ekuseni, igcwele intshisekelo yokumlandela, yebo nabala, into enhle, enhle kakhulu leyo. Kodwa ngakube usuku abasesimeni kuyisekuseni, uthi uyagoqa emthandazweni wakho, ugcwele intokozo yokuza enkosini, kuvese kube nento engenabulungiswa, ewububi, ithi qithithi phezu kwakho. Ungalindele iqeda amandla. Yebo, nasekwe kwangenza. Kodwa sibona bokuqala ukubhala nalokho, futhi akugcini ngathi. Isaiah 26 verse 9. Ngomphefumulo wami, ngikulangazela ebusuku. Yebo, ngomoya wami ophakathi kwami, ngiyakufunisisa. Ngokuba lapha izehlole zakho zisemhlabeni, abakhileyo bezwe, bafunda ukulunga. Mlaleli, le nkulumo yabhalwa ngu-Isaiah eminyakeni ethi mayibe zinkulungwane ezimbili nengxenye ezadlula. Futhi ekujweni komphefumulo wakhe, kwakunokuthi lisukulumbe, ngamhla ubulungiswa bukaNkulunkulu sebufika emhlabeni wakhe u-Israyeli, wabe usunhlanhlathile, usukhonza iThixo, nobubi bandile ezweni. Nokho, ububi bunjalo, nangomprofethi u-Isaiah wayelangazela uNkulunkulu bukhona lobubi, kuhle lokho ayekwenza. Abantu bayofunda ukuphila ngendlela enhle, ngokuhloniphana nangobulungiswa. Lokho kuyiqiniso namhlanje. Yebo, ububi nokungabikho kobulungiswa kudla magalana, singekuphike lokho. Angeke sangigabaza sanhloko. Kodwa wena umuntu kaNkulunkulu, kukhona kudla magalana kunjalo, unaqhubeka ushisekela uNkulunkulu, kulangazelela ukuba naye, mthokozele, ukhona kule mpilo khona namhlanje. Ngokuba lusukulumbe esikhathini esihle ubulungiswa bakhe buyofika. Yebo, ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Uma le nkulumo ikuhlaba umxhwele, ungakwazi ukuyithola nge-audio ye-WhatsApp. Inombolo yethu ithi 067 706 0077. Kanti ngikukhuthaza ukuthi ungene kuwebsayithi yethu ithi www.freshzulu.co.za.